si biodoko omutima ne nkuwanga manyi mukwano olikyusa era waliwo olusibwalinga tantegera senga nagezaako okulaba nga buli kimu kirungi kati nkoye okubeera mu kisiikirize be wayagala okusinga bakuyambe
kati nange nonyoyo ananjagala atanibe atambukisoya natomeza beera nabo olowooza tebe bakuba
Venga,